I don't care about your God, I'm not going to country. It pains me. I can't have any mistake.
Zedman.com.
You should return the guns. Real Zedman. Indicate.
I cry for my country, Zambia, crying for Zambia people. Mame never puti kila, mwaga ziko si atutose.
Bantu, babutalo wakwinango, niwa mene walulinga ziko latu. Tini baba kumutima kwanga, oh why, why? Nikangala, leze nizifusa, ushe msiko latu lino la Zambia. Still have bravery, follow one.
This is the game.
Yanga nani, mwamene vutikila. Yanga nani, mwamene sevenzela. Yanga nani, mwamene tinkarila. Yanga nani, mwamene vatinyosela.
Oh, well.
Real Zedman.
Oh, well.
Chini baba pakantri yanga.
Yeah.
Orai mwamuvera kwanja.
Indike ukuti bwanji. I cry for my Zambia, crying for Zambian people. Mame never puti kila, mwanga ziko si atutose. I cry for my country, Zambia, crying for Zambian people. Mame never puti kila, mwanga ziko si atutose.
Ndili usaidi nga tufunokoze. Muntu akadwala, atubwela kunshito. Muntu ngatana maliro, sipima mbeka wafuna bwela kunshito. Akambeko atia inshito ezasira. Tizasiri za buwanji vuto tinawe muno mtaro tatu. Tifani kache kusebenzi la pamozi. Muntu ni driver peze kawasha na fovara vaposa. Yagwira na piki ya suga na mbali. Nishipa driving license palika mbwiri kapena mpeni uro buwanji. Chito mina ende sile venewa chita wenga che kutubala ula pati ndrama ni zingono. Makolo watu wenzo futika kufutika na mabunu kudara kukulira vintu pa window. Pati hapa manji futi pati futisira mwina.
I cry for my country, Zambia, crying for Zambian people. Mame never puti kila, mwanga ziko si atutose. I cry for my country, Zambia, crying for Zambian people. Mame never puti kila, mwanga ziko si atutose.
Zambia is a Christian nation. Tivomene za bantu kubwera muziko ratu. Vati yanganani vamene vati chita. Ine nabili vachifundo china pakwale. Shito vantu wasewenza ikuru vati ndrama wafula ingono. 1 to 30, Sunday to Sunday, January to December, muntu waingo sewenza kulibena ofu. Kulibena wenda kukuchechi kwendo pempera kumurungu. Nishitinala kwa chani ise vantu wa black. Ise vantu wa kuda ni chani zamine tina chita.
I cry for my country, Zambia, crying for Zambian people. Mame never puti kila, mwaga ziko si atutose. I cry for my country, Zambia, crying for Zambian people. Mame never puti kila, mwaga ziko si atutose. I cry for my country, Zambia, crying for Zambian people. Mame never puti kila.